Kalata ninnu tun lawulila de yaasa ka Nizeriya mara yɔrɔ 28 ka guvɛrnɛriw an'u ka wasadenw sugandi u ka mara yɔrɔ 36 ninnu cɛla. A guvɛrnɛri 8 tɔ ninnu olu ka sugandili tun kɛra kalata dɔ senfɛ min tun latigɛra kiiriso dɔ fɛ. Nizeriya nagakɔrɔ kalataw lawaleyara dɔgɔkun 3 u ka jamanakuntigi kalataw kɔfɛ. N'a a gaɲɛ kɛra fanga tun bɛ parti politiki min bolo n'a tɔgɔ ko Progressive Congrès APC olu ka cɛbɔ bula Tinubu fɛ. Ni a gaɲɛli a kɔnna kosɛbɛ fanga garadaba kulu fɛ k'a yira k'a fɔ ko namara donna a la. Ka kɛɲɛ ni jaabi minnu bɔra nin kalata ninnu na sibiri tɛmɛnin ninnu na Nizeriya kalata labɛnni cakɛda Commission Electorale Nationale Indépendante INEC fɛ a yirala k'a fɔ ko APC de ye Nizeriya marayɔrɔ 15 ɲɔgɔnna guvɛrnɛr sigilanw sɔrɔ. Fanga garadabaga kulu ŋana ne o parti tɔgɔ ko People Democratic Party PDP olu ye sigilan 7 ɲɔgɔnna sɔrɔ. Fɛn min ye Nizeriya People Party NPP ye olu ye kanɔ guvɛrnɛriya sigilan de sɔrɔ mara min n'a ka bon ni Nizeriya mara tɔ bɛɛ lajɛlen ye.